Ndagusabira gutaha vuba twe dushaka guselebula na mutima mubi nuko mbona wiriye
DJ nuncwa kose manura volume nge nifotose tugatira ba ex bafiti fiti dufata udupose na bangerine yaya
umuntu nagusaba kumwataka nuzigera umusondeka undi mwana nta kintu ba
iminota itindarusha ugupfa
inyota ubuzima ni budini shota ireme itaciyo badikoga ese kombo nutinya madarena
magadare baby how are you oh baby how are you yeah 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 how are you oh baby madarena magadarena how are you show me zanje how are you Baby, my daddy, my daddy.